Yeah. Awa alianza na maneno, nikawatuliza na vitendo. Atibuti, I just wanna be a member. Nigga really know your gender. Awa alianza na maneno, nikawatuliza na vitendo. Atibuti, I just wanna be a member. Nigga, yeah, I know your gender. Awa alianza na maneno, nikawatuliza na vitendo. I just wanna be a member. Nigga, yeah, I know you're